aningihambeni ngizobulala la aningizeni ngizobulala la bafethu ningijongeni ngizobulala la aningihambeni ngizobulala la aningizeni ngizobulala la bafethu ningijongeni ngizobulala la aningizeni ngizobulala la bafethu ningijongeni
Tuning to game, it's a la la la.